Oči ľuvia, ľuvia, čekuj na vali. Oči pito, češter. Suku, watambulula, alombelo, avajudeja. Soma wacha kwestere, omokoyo kuvangula laye. Eye, istere, woko vongela kochi pito chimwe chilikasi, kwenje wako vongavo hamana. Kochi pito, soma wapula istere hati, aina kulu istere, epingilo liovelie. Istere wakumbulula hati, popela omwenyo wange, olio epingilo liange. Popela voe pata liange, oyo onjongole yange. Momo twalandisiwa amele pata liange, havatu nyoli, havatu ipaya, lokutukundula. Soma wapopia hati, heli omunu wacho, kwenje okasipi ukwasi atando yo. Ister wakumbulula hati, unyali haye omakuli hayu hamana. Soma watema chalwa, echi ayeva wisimilo vivivya hamana, kwenje wonyengela kochalela hamana angililile Mordekai. Vayundea vosi vapopeliwa. Istere walikapelele okufa, hapopela omanu vaye kolofa. Pwani sokolola handi Yesu. Eye watu sola chalwa, toke afa hatupopela. Okuti katwingila wochitumalo chohali kayipwi china twasesamela omolya kandu wetu. Ndatokolela Yesu, twasesamela vo okulyangilila okusapwila vakwetu ocho vapopeliwevo.